Huevasco, Tineno, Wananchi, Makolo, Wananiana Nani,
Wananiana Jesse,
Wananiana Nani,
Wananiana Jesse,
Makolo, Wananiana Nani,
Wananiana Jesse,
Wananiana Nani,
Wananiana Jesse,
au Makolo, kuoga meoga, mjini haja kwenda. Yanga pija makofi kama hii umeipenda. Madunduka kucheza wamecheza, ubingwa wajapata. Yanga pija makofi kama Makolo takataka. Wananchi, 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 nyosha mikono, Makolo wote mtinyoshe. Wananchi, 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 piga kelele, Makolo wote msipige. Makolo wanaliana nani?
Wanaliana JCM.
Wanaliana.